Aloyo
Aumbo
Manjo kutijira
Kema Tony
Aumbo
Verbal thing
Ulinitega Kwa sana na mizuka nikanguka nikamuka kukufuata baby muhogo na koko kaza safari nzito kukufuata superstar kanipa mawaidha hii safari so mchezo nisimaindo kinipita man huko ndakupata nisitake easy madhake failure sisake mchezo ya molewa na geleze nesipenda sana wera mtaniki leisure nikumari sire sisu tonizalia success ami nikawana ngoja lako sasa inaumiza sana ay nashindwa vipi kwa nulige ukatasa amuli sabagano mekashubu inatano na nibado unaishi geto Nani bado niko msoto Ama ni uhondo Sikufikishi mwisho mami na kupa upendo Mbona kunieka kando
Ulinitenga baby wangu Ukanitenga 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 Ukanifunga kama kama mzuka Ukanifunga Ukanifunga Ukanifunga
Nakwandikia mishururu mana kupa vina room Pembeleza kama malo ilo musiki ziwimbo
Unanitesa roma mina kosa tabasamu Sile tengo homa nake nime kosa hamu Mami ona nilivo kunda mabado na niona handsome Nilikuwe bia lala Kasema nyimbo tamilo Kasema unateka beyo stika kupa come through Kadhani uta come through Kasema uta come through lakini wapi Bidi bikira bidi tasa misi jui Kama ume ono moja ono misi jui Kama ume ono moja ono mami
Kama bikira baby wangu we
Kama bikira baby wangu we
Ulinitega baby wangwe
Ulinitega we
Ukanitega
Ukanitega we
Ukanitega
Ukanitega we
Ukanitega
Ukanifunga kamba kama mzuka we
Ukanifunga Ukanifunga
Etika mama arifa mama kanijaza jazana Kasema mziki ni mwendo kazana Kapata sana mejatama Anachotaka taka yote taka taka
Lipenda sana 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 lipenda taka Kasina gari wala chapasi Ejua kutongozwa kakataka
Hivi leo tili tili Chiki mzuka pia ulala nae Achamuka ni kuku tendi kali Asakuwa mtumishwa serikali
Kale
Ulinitega baby wangu
Ukanitenga wewe
Ukanitenga Ukanifunga kamba kama mzuka
Ukanifunga
Ukanifunga